Peace out. AJ. Robert. S.
Trepa fode, fode, fode. Trepa fode, fode, fode. No cafofo com o bandido. Trepa fode, fode, fode. Trepa fode, fode, fode. Trepa fode, fode, fode. No cafofo com o bandido. Trepa fode, 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 fode,
fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode, fode,
apoio HB20 do Jonathan.
Vou foder teu batalhão com a minha piroca de mete, 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 mete. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal.
Tapinha na xereca,
com a minha piroca de metal.
Tapinha na xereca,
com a minha piroca de metal.
Tapinha na xereca,
com a minha piroca de metal.
Tapinha na xereca,
com a minha piroca de metal.
Cê na chota, cê na chota. Sana chota, sana chota, sana chota, sana chota,
sana chota, sana chota,
sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota,
sana chota, sana chota,
sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota,
sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota, sana chota